Isibongo sikaZulu kanoGandaya, iqhawe likaChaka noDingana. UZulu wazalwa unoGandaya inkosi yakwaNcwana. AbakwaNcwana abakwaQwabe, inkosana kanoGandaya kwakuvoti, kodwa namhlanje sokudumela kaZulu igama, ngoba wayeliqhawe elikhulu lenkosi ehlabanela ezimpini eziningi. Usemdlula kuZulu ngokuba nempahla eningi. Ukuthi Zulu lokhu akugamu lakhe lobuqhawe, igamu lakhe ngempela likayise uKhomfiya. UZulu wamlwela kaningi uChaka, engumgumanqa ibutho lakhe, abe alwe agwaze kakhulu, okwakhe kube ngaphambili kunokwabanye njalo. Empini yakwaNdwandwe kaZwide, ealwa kwaNomvefe kaseMhlathuze, wenza umhlanganiso. Uyena owagwaza kuqala lapho, kwawo wakhe umuntu kuqala ngqa. Ukuyisusa kwabo njalo, isibanke sibukweni eMhlathuze, akakho owayengahle akomuZulu, akakho futhi owake wequmbethe phambi kukaZulu, kodwa yena wayeke abanye. Nazi ke isibongo sakhe, uZulu adumoba lapha kungemunga kungemtholo, uZulu onjengokantime emyimaneni, umabhilo onjengomabhila wakoJobe, usikhohla singenabungenwa ngandawo, umgijima ayafika ey'nkilimbeni, unomachonga usela tshwala buyabila, umlazi uzosala ey'ntanganeni, impukane ezibindibindi ugqamu njengelangabi, umbabazi wenhlamba ibithi ukuhlungwana empelebeleni, isiguqa siyifulele ngamahlamvu emzileni wey'nkomo zikanqaba, sathi ukuvuka sadla abantwana bakanqaba, utshani obumphiliphili, isambane esimba umgodi zingawulali, umbhudu ulahlungulazitha, isidule esiphanda amabondo, umali wendima kanti uyazalela, undaba zafika ngqange kuhlungwana empelebeleni, zize nabezizwe, zize nenduna kamakhasane, zize nokholiwe induna kamakhasane, ungoba bazinenyembezi, umkhono ofikela isibili ey'mpangeleni zikamsilikazi, umzimbakazi onjengowakwantunja, unompanga amafutha esabila, ubhunje ngomlilo, isililo sakhala phambili sakhala emuva, kobehla umbazana ngasey'ncekwini, bahlabana kuyo yombili, neyasezitheni neyasekhaya, ubisilwe zinkomo ngezinkomo, umhlaba dabuka ngimbe ngingene, umnyama ofuhla inkundla kwadibandlela, umalamba adliitwani ley'nkomo zikamsilikazi, umnyazane wengambi sisiba, unonganga kwaZulu.